Yo, ajá, Prince Mesh, G006. Ogopa, Jinzi, Fia, Jinzi, Ogopa, Jinzi, Fia, Jinzi, Ogopa, Jinzi, Fia, Jinzi, Ogopa, Jinzi, Fia. Hola mia people in the back again. Sijui ni bonge Kiswahili ama ni koroga sen. Mazi nimetoka mbali leta kiti then. Nasikia kweli imekauka wapicha yao again. And by the way mi niliwa miss sana. Imekuwa long time sijui ni mwaka jana. Maisha jakuwa soft kuna kuku kwa Rosanna. Lakini hata hivyo maisha nuzima ni man. Halota za pain nasikia kuna Gen Z. Wamekuwa machita so kudet Gen Z. Walienda ibada wakaiba sacramento. Wakachoma mashada wakachoma parlamento. Ogopa Gen Z Fia Gen Z. Ogopa Gen Z Fia Gen Z. Ogopa Gen Z Fia Gen Z. Ogopa Gen Z Fia. But on that sisi na bonga kusu Gen Kamali soft kali kuanga kapeng. Tuli fall in love kakifuniko na pen. I gave her my heart iwe kwa raha kwa pain. So nikitoka home alisema na ningoja. Nikamwachia mado za kununua mapoda. Ati miso class yake kwani ye ni chulo poda. Imaje juzi narudi na mpata na mtoto moja. Ogopa Gen Z Fia Gen Z. Ogopa Gen Z Fia Gen Z. Ogopa Ogopa Gen Z Fia. Kena lijikuta player akawalewa na kocha. Na kuna mtoto na layer juze merudisho ocha. Nilipofika home nilimcall nimedonjo. Kanambia excuse me hauna dojo. Misi msomi but I learnt a lesson. One step forward I had to carry on. Sikeweza change this ready made decision. I said it to any lady lakini Gen Z. Ogopa Gen Z Fia 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 Gen Z.